Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kulohlelo lapho sithi khona bhatlalatsane kungolosihlanu ekuseni ngilithathele lithuba mlaleli ngikubingelele egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazareth. Siphinde sibonga nakubahle nhlapho ukusibalekeke leli thuba. Bahle uNkulunkulu akubusise. Mlaleli, kule viki lendlule sigcine lapho uNkulunkulu ekhulumisana noJoshua emazisa ukuthi ukuqala namuhla uzawuqala ukumkhuphula noma ukumphakamisa phambi kwesizwe sakwa-Israyeli. Waqhubeka kuNkulunkulu wayesethi kuJoshua ayale abapristi ukuba bathwale umphongolo wesivumelwane kuthi uma sebefika enqenqemeni lamanzi aseJordane bafike beme khona. Namhlanje ke mlaleli, sizokuzwa ke ukuthi uJoshua emva kokuthi uNkulunkulu emazisile ukuthi uqala namuhla uzamphakamisa kuma-Israyeli, waqhubeka ke futhi wamnika imiyalo leyo azoyala ngayo abapristi ukuthi kumele benzeni. Ake sizwe ke ukuthi ke uJoshua uyafeza lokho uNkulunkulu akushilo kuyena na. Mlaleli, ubokhumbula ukuthi kulezi insuku zakudalo bengesibona bonke abantu ababefunda izwi likaNkulunkulu ngendlela elalihlonishwa ngalo. Kuyachazwa ukuthi ngendlela bebahlonipha ngalo izwi lenkosi bekuthi uma bazolithatha izwi bawashe izandla zabo, bazingcwelise, benze konke, bese bathatha izwi likaNkulunkulu bafundake bese balindlulisela ke ebantwini. Ngakho ke mlaleli, lana ke uJoshua uNkulunkulu usekhulumisana naye ukuthi ayale abapriest ukuthi benzeni. Mlaleli, ngakho ke kule insuku esiphila kuzona sibusiseke kakhulu mlaleli ngokuba izwi likaNkulunkulu ligcwele kuwo wonke amakhaya, nasemotweni yakho likhona, kuphi nakuphi uyalithola. Kwesi sikhathi umuntu uyesibhedlela uyalithola balibekile lapho, kokunye ukuthi miya kuma-ofisini uyalithola. Mlaleli, kodwa okuyisimanga kusenabantu abaningi abangamazi uNkulunkulu. Enkonzweni uyalithola, ney'ngane zesikolo uma ziye esikolweni abanye abathanda uNkulunkulu balifake emabhegini abo kuma-school bag. Mlaleli, abanye baze bafunde nasey'timeleni noma emabhasini behleli phansi bafunda. Ligcwele izwi likaNkulunkulu, kepha kusenabantu abaningi abangalazi izwi likaNkosi. Kuyamangaza mlaleli. Manje lana-ke uNkulunkulu ukhulumisana noJoshua, uJoshua undlulisa umlayezo ebantwini. Ake sizwe ukuthi uJoshua ke wayesenzani ke emva kokuba uNkulunkulu ekhulumisene naye. Sizofunda kuJoshua chapter 3. Siqala ukufunda kuverse 9. UJoshua wathi kubantwana bakwa-Israyeli, sondelani lapha nizwe amazwi kaJehova. Ngithe kuwe mlaleli ubusisekile namuhla, uma ulifuna izwi lenkosi uyakwazi ukulithola mlaleli. Uma ungalifuni izwi lenkosi nakhona uyakwazi ukungalitholi. Izwi lenkosi likhona kuyo yonke indawo. Manje lana-ke uJoshua usekhuluma-ke nabantu abangalazi izwi lenkosi, uxoxisana nabo-ke ukuthi basondele kuyena ukuze bazozwa amazwi kaNkulunkulu. Lalela into engibusisayo la uthi ke, sondelani lapha nizwe amazwi kaNkulunkulu wenu. Mlaleli, why akusho lokho? Even nalabo bantu abangamkhonzi, lalela, kuwuNkulunkulu wakho ngenxa yokuthi wakudala. Akukhathalekile ukuthi awamkhonze, uyamphika, wenza konke, kepha ubhilonga kuNkulunkulu. Uyena ozokwahlulela mlaleli. That's why uJoshua lapha athi, sondelani lapha nizwe amazwi kaNkulunkulu wenu. Ake ngiphinde, ukuthi awumazi, ukuthi uyamphika, ukuthi awumkhonzi kepha okubalulekile yilokhu ukuthi uNkulunkulu wakho mlaleli ngokuba izwi lenkosi thike ungu alpha ungu omega ngamagama kuqala yena kugcine yena akuqale abanye uNkulunkulu kugcina abanye uNkulunkulu kungakho uJoshua athi sondelani lapha nizwe amazwi kaNkulunkulu wenu ake sizwe kuma seqhubeka kuthini kuverse 10 wathi uJoshua niyakwazi ngalokhu ukuthi uNkulunkulu ophilayo phakathi kwenu nokuthi uyakuxosha nokuxosha phambi kwenu amaKhanani namaHedi namaHivi namaPheris namaGirigashi namaAmori namaJebusi kuverse 11 besathi ke bhekani umphongolo wesivumelwane senkosi yomhlaba wonke uwela iJordani phambi kwenu umphongolo wenkosi yomhlaba wonke mlaleli okusobala ukuthi umhlaba wonke ubhilonga kuNkulunkulu ngakho ke nawe owakhileyo emhlabeni ubhilonga kuNkulunkulu ake kuphinde la amazwi ukuthi ukhuluma kanjani ngoNkulunkulu ukuthi wena awumazi usengakamboni nanokuthi futhi akekho uNkulunkulu nanokuthi futhi wena ngeke ukhonze uNkulunkulu ngamboni ngamehlo akusho lutho lokho mlaleli ufana nengane ehlala kwakho ethi ubaba ubaba ngeke ngumlalele mina ubaba ake ngeze lokunalo ufana naleyo ngane leyo ngoba okoqala leyo ngane ingaphansi kophahla lwendlu yakho wena oyondlayo wena oyinakekelayo ngoba ingaphansi kophahla lwakho manje nabantu abathi uNkulunkulu akekho bafana naleyo ngane leyo ngoba basemhlabeni kaNkulunkulu odalwe nguNkulunkulu nengane leyo mlaleli oyinakekelayo ngaphansi kophahla lwakho ayazi ukuthi usebenze kangakanani ekwakheni indlu leyo ekunakekeleni yona futhi ukuthi uzikhandla kangakanani ngakho ke lokho ezokusho uzovela usho ukuthi ikhulumise kwengane ingane nje lo nakhona futhi uma ungathi hey lengane yangidalela uyithatha uyidaxaze ngaphandle abantu bazokubuka njengomuntu ophambene la ekhanda lakho ngoba yingane manje nabantu abakhuluma ngoNkulunkulu ngendlela abakhuluma ngayo kuNkulunkulu akashulu akusho lutho lokho ngenxa ukuthi uyazi ukuthi uyingane kuyogcina yena uJob kungakho izwi lenkosi lithi ke izinsuku zokungazi wazithalalisa uNkulunkulu ngalokhu usumemezela abantu bonke ukuba baphenduke ezizweni zonke manje la uJoshua uthi inkosi yomhlaba wonke usiyezwa ke mlaleli inkosi yomhlaba wonke akuzibuze ukuthi wena uphila kumuphi umhlaba umhlaba lo ophila kuwo udalwe ubani wena udalwe ubani usiyabona ukuthi usukhulumise kwengane le ngaphansi kophahla lwakho
hayi ke mlaleli uma kunguthi nawe usakhuluma kanjalo ngithi kuwe ukhulumisa kwengane engazi nokuthi kwenzakalani endlini
abakhulumisa okwabantu abaziyo yilaba abafunda izwi lenkosi yambuza uJoshua uthi ukhuluma ngoNkulunkulu amazi ukuthi uNkulunkulu womhlaba wonke umphongolo lo wakaNkulunkulu womhlaba wonke uphinde wathi uJoshua sondelani la ukuze nizolalela izwi likaNkulunkulu we
hayi ke ngenxa yesikhathi ake sithi kumalamlaleli ngithatha intambo ngiphinisele kubahle bahle intambo kwezakho babayilaphe ekhaya mlaleli
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.